Kapiga kachapa, wapinzani wameshindwa kudaka. Kwenye chama karudi Lawasa, tunawafunga kama samata.
Sema kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo, kama Barcelona kacheza ndondo. Kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo, kama Barcelona kacheza ndondo.
Barabara kama mbele, kacheza kama pele. Ndege zipotele, shule bure bila kwere.
Kwenye afya kilimo asante, umecheza kama Ngolo Kante. Standardi jeji mwendo kasi mwake, umetisha kama Mbappe.
Sema kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo, kama Manchester kacheza ndondo. Kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo, kama Arsenal kacheza ndondo.
Samia Suluhu kapiga shuti mbele,
wamebana wameachia.
Kassim Majaliwa kama Mehdi Kagere,
wamebana wameachia.
Dr. Sheini kawakaba shingoni,
wamebana wameachia.
Mwakembe panda mpira kama Morrison.
Pole pole anapiga shuti, Angula anapiga shuti, Wangwara anapiga shuti, Makonda anapiga shuti, Mwigulu Chemba anapiga shuti, Majaliwa anapiga shuti, Mama Samia anapiga shuti, Magufuli anapiga shuti.
Kona.